Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajartu tawre to bogi jere fandu hala Mamadou Sama Sifou Diam Nialy sagrabe hidibe. Ndiam iwolena jogti wadde bonandaaji mbenna Bamako do e kedde leedindi ciudi chamdi e mben gese kewden jam taykalle yonterande Bamako e Soufara. E badade furtingol jandeji sarabe hobbe nabami sugulla mbenna ko yimbe le kebe torrajina le ciudi l'école Bamako do kaybe do yimbe le hulti na yaltina do mitan satti yalla yaltude. Golleji no bo mbien hakunde leedi shin e leede runde Afrika na jokiti to shin ton leedi malindi nawti ngal do kawrutal sembinde gulde hakunde mayri e leede yogaje runde Afrika dingon sema kawrje amen hande kigri alkamsare 2 septembre 2024 bismillah sakrabe bononda tuboji me bonondaaji tuboji di na jokiti fa hande Bamako do e region ngaji yogaji le ido ben le ido kureji kewdi bozola men bozo daga men koyde mun en ana ele ndiyam ndanno Bamako de do dende Bamako kay na dande mayo Niger go to Soufara tun le lamu mutin jam kamu fuddi men fuddude yonternde men sammini ciudi kewdi gesse kewdo dun ben muti le ndiyam sabi kado tid Allah ben jabe didon nukuji di gonbe Bamako wadi noddango yalla faba na hebe Ali Sisi wonko hebe ne dofa tango Umar Wagalu
ciudi gonde akone ndiyam yimbel ba ndarafa itali dido ciudi ko wayi iwde ton non dum wori le dene no dirtene bozo daga dane dangere do Bamako do no kamo wonde tobirde no mayo ngudan wonde natirde non non kanko amir de do dende holitiri wite o yiko buri ciutemdre dido tid Allah jotti ton lawma hande no wala fu keddit le hen ka ko heewi bunirama non do wori nokko no dirte Soufara ido woddiri gallure sewar de ko yaata kilunga chapande jeddi e joyi ko kambo modo tobi le odo nokko be bidum latiki sababu so ciudi kewdi chami ton gese kewde du boni cukolel gotel kanyu heddi le hen no odo kasara worino yimbel mabbe wonbe do Bamako do joddini walde koni fana modu faabe yalon be kani faabirade yimbel be dido kasaraaji yotti ton li alal barnde kanko ministre kumini do kabar de na gulli leedi de wodi komini ke wadde noddango fewde e jamare wonde bange mayoji ditino wodito ton wottu joni o
ministre kumdi o cellal e faaba jamare ben wadde noddango nyaltal tarande faaba meleede be kejabun en gon gaay kay dun moni be ben gulliji nedda ko le mali yalla faaba en jawdo na hebe totede be do kebe torra ben bonondaji iwala de wakat jon kan tiida andude so wonko heba ben bangal mudu faddinden kay men kambe torra be ana wondi ndartude faaba hono kanko tindinowo dende ben horejo dende ben horejo amir dende bozo daga ben Issa Niara o wiyata ketna ko andi Al Sisi do fustango kanko ali o
jin woni bon fea amena
do ndi an danka ana do amen do ana heba wakati jom fay fare kam o horo fudde tubude ndi an mayo ngo ana wondino ilude natude amen kam o wari tawti dum ndi an dan wala to yara kasem dum sabi so da nati amen minen mi sebbe wala fu nokku goddo mum jogi to mi mbawi jodaade so wana danyer mayo so ndi an mayo ngo beedike tobo ngo wari tawti dum ndi an dan wala to yara wajibi dan ilan dan nata amen o tiddala ni woni ko mi jogi dom nyaloma hande hakke galleji ndere nogay woni egube to hodo ciudi e koliji jammata mi balo itato kulantereji amem guddi ko mi jogi fu mi ndianto heddi lesoji amem kadule amem tudamaji amem fayato ngure amem fu ndiam bonni wala fu ko mi keddon le wakat jon o ka wala fu balla mo mi kibito
sakrabo tuta kala yondu karo mbambe amem Facebook adun X dun Twitter kiddo ciure yokol kewdi benno de yimbele kebe torro e jimben iwole na ele mudun gile fudode dungu Bamako do segu muti gawo e nukuji goddi leddi ben latike sugula wonde sarabe sukabe le ko denno e kanyudun ardibe e do jangnirde be badade fuditingol jandeji so Bamako e muti men sarti hokama be do yimbele yaltude ben non nukuji goddi kay kibar mudun wonno wurr helen be dor famu imrana kilu mayga wonko hebane do faba hejaba ben ke da fostango Ousmane Nialy Boul e mumnot sendu
Obama ko do ko buri galleji debbe sappo e jiagon woni hakke himbe teme taton e debbe sappo e jaddon areub e sukab anemu ben woni wombe le classeuji sudu l'école groupe scolaire Bozola ndiya maayo juli bango nati le galleji mabbe isiaka jara horeje comité de gestion du groupe scolaire Bozola ana yeli be himbe njoppa di classeuji boyi fu noga lewru septembre ndu
ko ni bambule
ko liti wide sudu janginirde yo nokku kando haybede jande fuddita fey boyata an hani laaba farde mon miden lalini sodude kulleji bawdi faabude cennan mon yo dun kay min koliti wiide kala kando huncande dum hore
sini do bamako do be himbe njoppama keddo leedi ciudi l'école tafon to seguto wala fudda ber amande do kabaru mabbe e wi hore be jande l'école isi aka fane won directeur école Tchekoro Koulibaly premier cycle a segu
fami bien focus fami
torraji ndiam kambu ana le ciudi janginirde yokaji adadu munna ana wara e galleji jeego do gon en joni wala fur ko hala do yaltugul mabbe tiagal batumen e decap en
wala hala
tawene antugol jande l'école an hani wadde nyande talataargo o lewru octobre warorundu e wi ministère humminde jande farde den bebe ndian nat le ciudi mum ben ana goni leedi classeuji ciudi l'école
bangal batu modo jenobo men hakune leedi chine leede runde afrique welcome sore hande mbiyan kanko kawrejo transition colonel asmi goita yidi mbien kenyan e mbien premier ministre leedi burkina e ben premier ministre en burkina e niger e kanyadun horo men horojo mortani e togo e kanyadun centrafrique denno e bedo do fuf jalla bedo guldal hakune bedo e leedi malina beda sembinede maram kulbali wonko enen kede fasan umar bagol
kawrtal hakune lami be leedel yesde be mbi ko ni faana mudu faabe jeyal hono be fuk be kaani halirde wota li adnaara Allah ndu fu e mangal mudun tiagal mudu be keba nafa gollidal hakkunde sine afrique ko nayri bangal yirwere kanye ndena gollilede le sahel de faande le nyaloma ne lewru septembre ndu kanko asimi goita o yide yero juma ko jiyad le leedi murtani kanye e leedi togo fa yotto jiyad le leedi central afrique yoga halaji de fu jowike dono keri leedi le de worri kanye no jam e tejere han hewtrede le rumde afrique de nyande alkamisar de kanko Xi Jinping holiti wid leedi makko ndi yaltinan ko buri milliardoji chapande joyi kalisi dollar fa pabo rumde afrique de le duubi tati garoje di
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotame alulinde dossier semen hande meman hala nyingugol den ben nyingoje mbien himbe le jogabe den yafu wana ben jinga himbe sato yo bangal metti jennoje hala ju mbien bundi tawene bangal sarya kadi ane kabar mudu su won do yawti tan ana wawi tata de tidal kambe dunke en kabaru na dako do woni su slogan holti wide do bangal mudu na baw jati na fude su won do jogira yelan be do famu kedana ko banen la la sawalet faydu fustango sitasibe alcc
nyihude ana wasi firade tan hono hala halaji tan torran bani adama gollidirabe ana wawi nyihundurde fottade kasin hakuna cotto e kilal mudun journaliste yogadu ana wawi nyihude tomonde maneddo jaatma anda ana wawi nyihude ma jamar hakile mudun ana serti sanne hono ne nyiwirgol watte lewi yogabe nyedda ana wawi nyiwde bani mudun yalla jummu acca taguji bondi de wondi fottade kasin nyihude laamu yalla ana welta ala haliji bondi yogaji
anti va une personne dans l'erreur
so ayi neddo ana wada ko hana wadede a nodda mo kaltida e mako no dum hani wadirede so o fami dun ni timmi sabi homo fu no famirta hunde neddo hana beki sale hono mudum wakati fu so wonko jiida mo wada ko hana a nodda mo kaltida e mako no yawiri tawa fandi nayim kolla mo lawol kangol jokkede so malugol wala ana tiidi sanne fa kulleji yogaji wayto
honene yogabe wiri homo fu jantan tan haada e gonga mudun dun ko holliti yogabe dudde kulleji tan ko wa matede le nyugon to monte le wiimi andube kabaruji sariyaji nyugo ana hani hadde hakke pati kutteji mun satta sanne dungu holliti kanko maître Cheikh Oumar Konari
la liberté d'expression n'est pas
yo pitigol hala wana huna timmune yo hakke ni mili sariyaji di ngada ma tum fatawe hakune pene ngatede yeso jama holliti ta kadi yo pitigol hala
la limite de la liberté d'expression
ngaddu tawede fu lewi kanko Cheikh Oumar Konari saratobe sariyaji mu en ana jogi semme do homo fule leedi
mais c'est dernier temps
ngale wakati ji chakiti yimbe homo fu
fuu wonno holliri no faamiri toɓɓere capan joyi e jeɗɗobo gonɗo ele dewtere sariya jukkowo leydi amen ndi homo fuu no faamiri ɗum so ni a haala e haalaji bekisitoɗi région nadu si neɗɗo goto tawa a jinganowo goɗɗo min kam miɗi miiri wawa wiyede feewi a yiddi sariya
luwi kanko yakuba dogoni goto anduɗo bani adimaku oyle gondal fuu ñiwgol ana matele muɗum gaw ana serti no ɗum waɗirte to yogaɓe ɗum saabi neɗɗo hani ñiwde tommonte yalla jommu acca taguji bonɗi ɗi moƴƴa
oɗo andi nde leydi momi golle muɗum ñalawma hande o jogiɓe sembe kañum en woni keɗeteɓe so wona ɗum hono si ɗi landi so ana waɗe yimɓe hani tottede haala homo fuu halta ko woni hakkille muɗum banggal no golle o hani yarde so ɗum laatike fuu ko tewte ele golle o ko a moƴƴa heɓe eɗum hani ko ɗum watte ele nokkule tomin gollata fayotto le galleji amen
miccitunde fa hannen wi ana mata hannde do bem andeden yimɓe hewɓe ana ñiwodira toon saria goto ɓamama ko noddire la loi contre la cybercriminalité ana wonde haɓde ɗi kulleji ko watte do bem andeden duɓmodi heewi hannden
sakaɓe ɗokkatten kabaruji hamde on mbawaɓe heɓde ɗiyo kabaruji foof e dow bembal amen whatsapp numéro woni 75 99 76 19 mbawa heɓa ɗum dow bembal amen maggal galle ma ɗum no facebook o banggal ko nafaniɓe 37 321 maire maire noon ka famɗi fo guuɗi noga tawa le téléphone joomu ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin magasin amen hannde yo kabaru sukaɓe yowi ɗum dow sifa biboro mbiɗen sifa hoore biboro mbiɗen e ekkintingol enɗi mbiɗenno ɗum ɗo yalla wujjude hakkille suka o ɗum nafa ɗum ka ɗum yata fe caggal kuteji banggal cellal Ousmane Niali Bouly heyaɓe amen wonko heɓen kadi façon kanko Ousmane kañum Alicité yo enquiri jo
saabi heɗum tettin hokkirte keccel e wi ɗum ken ande hokkude suka tettin ana waltina hakkilo muɗum ana waɗa du fa ɗano keɗɗene docteur Zoumana Samake holiti e nafagaji tettin
hoore biboromoɓe noddirta tettin o yo hunde nawtirtede mbawɗo sultinde sanne sukaɓe nafa ko woni hen ka wawa haalede fa timma eɗum wawi ɓuytude ƴikali kan e gullaɗi sukaɓe eɗum wawi rende suka oɗo ƴiwde mayde juhoore ana wawi du rende endu ina makko saabi sukaɓe yogaɓe so ana muyna notugol mum ana nawi sanne
caggal ɗi haalaji o dogotoro ana holla wiide hokkude ɗon suka ana moƴƴi kana hani tawe tettin ana laaɓi watte fuu ɗum holti wiide madame Djaby Fadimata Diallo sage femme gonɗo siascom médina coura madame Djaby ɓeydi wiide ɗum hana tawede e hunugo suka watte fuu holiti en hono ɗum nawtirete
fa nawtorɗa tettin o aɗa hani lowtudema fa laaɓa yimɓel fa heewi jogaki kaaki mbawɗe nawtirede fa ɗum laaɓine eɓe mbawi wonnude ndiyam fa wuula taw ɓe gatta le hen so ɗum ɓuuɓi eɓe mbawi yaltindemoyo nde ndiyam ɗam ɓe nawtoro ɗum ɗum hana fewi wattedede ko suka pinɗo jom fanɗi ka fuu jonte jeegom hani domede tafon yalla suka o ana anda kañum ndu ko woni muynugol so a watti ɗum le hunko suka so o ɗani ke a wawi ittude ɗum so fuɗɗi wullude aɗa wawi wattude ɗum e hunko makko yalla omo
deƴƴi
ɗo mali ɗo rewɓe hewɓe nawtorto tettinŋaji sini yogaɓe koltiwiɗe ko gaɗirta ɗum fa keɓa suka muɓɓen ɗano woɓɓe koltiwiɗe ɗum ana waɗa fa gaɗa golleji muɓɓen keɗɗen ko ɓe rewɓe wonɓe bamako kay to miña e bañagara ko kolliti
so a watti tettin o le hunko suka o milan endu ina makko o muynata inna o ana wawi hinnade haajeji muɗum miɗa hokka tettin o suka am yalla miɗa sulta banggal muynungol makko so inna o ana golla suka o ne laatiki gullowo beete aɗa wawi wattude tettin o le hunko makko ɗu woni hoore biboron o gollowo ana wawi hinnade suka o inna oɗum hinno golle muɗum so hoore biboron o ana e suka hunko muɗum o ɗanto no newiɗi
sottugol tettin keɓal won dow muɗum ɗo bama ko ɗo ali nde tu yo cottowo tettin e wi makko tettinŋaji ana kewi si ka o ɓeydi wiide dow internet woni ko ɓuuri suttude ɗum
tettin o siyŋaji muɗum ana heewi tettin dokketeɗo sukaɓe heyɓe pinuɓe ana tun tettin dokketeɓe sukaɓe ittinɓe lebbi jeegom kañe ko yowi ɗu ana tun coggu o ana ɓama temeɗ ɗiɗi yaade temed nayyi nartoɓe ɗum ɓe ka ana heewi sanne ɓemi dokkoyta ɗum en ɓe ana newi ñalawma hannde o saabi yeewigol ngol mi gatta ɗo beme ande
tun ko laati fuu sini tettin ana walla saraabe e kollitiwide nawtorgol mudun hana yabbitade sabi e wi doktoro en nawtarade dun ana wawi wadde kutteji bangal cellal suka docteur Zoumana Samake
hono kutteje ko woni e nawtorade tettin o doni hore liboron o ene bawi yubbaade hen tiddalla ko do yottinta suka o so ni e mudum ana yalta dum wawi tannude wawgol hala to sukaabe dum
caggal e halaji fu ko buri mojjude a hokkan suka ma tettin ka pat yabbintina dun doktoren ana mbajo saraabe acce de kulle laaba pat ngatta dum de hono ko suka mu en yafu